glory to the Lord of the Most High. I saw them and them. A big man in Brolan though. Lord of mercy.
Mukamacha sosola. Era tankerewa. Ebirunji byange manyi bijja. 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 Kira kumacha nefulumunu nyalubia. Manyi yonkwatideko. Mfuna byangeru mubiri tirira.
One time I believe so.
Holy mukama siterebuka.
Always
mbera mukumunange kamuka mukwe muganda. Brother to the mabega. Oh, nino kukiriza kuwa wenali. Ne wena tandika si wendi. Zempula mpola mpola binje nyopola future nungi. Sabaruka barawe. Mukamacha sosola, era takerewa. Ebirunji byange manyi bijja. 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 Tewe prima prima tofuna nsarwa. Tewe gumba sister tofuna ntondo. Maso jola beyo viringa birotu. Abakago balaba nube simisa. Na woba kugamba tasusula atukiriza. Umuru kendo mweturi. Echa magero cho brother chicho chicha. Chirimu maso. Mukamacha sosola. Era takerewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukamacha sosola. Era takerewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukamacha sosola. Era takerewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukamacha sosola. Era takerewa. Ebirunji byange manyi bijja.
One day one time. Right on the way. Hello. I know and I know that, yeah. Praise be the Lord Most High. Lord of mercy.
Vine bien si. Te vi kumalanga muño munange.
You hear?
Uyu chakura, uchi sobora. Chaliko, o sobora, uchi chukako. Murikiriza, uchi sobora. Chiwe kuwa giza to chuka chuka. Tova kumula mwato, tova uliriza o. Ama kumala mwesubi, javu wazari wabacho. Kola mukama embera yo, eja kuchuka. Neje miteko, jajibuka murinyano
yo.
Ali wakulu nye. Mukamacha sosola, era takerewa. Ebirunji byange manyi bijja. 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 Mukamacha sosola, era takerewa. Ebirunji byange manyi bijja.